Oya, amesikia kweli. Hey, how you doing my people? How you doing my people? How you doing my people? Yeah, how you doing my people? Kilala pwana daine kemye ni smarta. Dio sababu wako down ene kema yende father. Every nigga ine skins wana try kuwak harder. Wote ni yomena ya badumi ndo the papa. Waliponyeza sana na stila wezi shinda. Sina time ya kubifu ya badu si bambu. Sina time ya maheta labda siku nyingine. Hip-hop is all about the skills and the content. Hip-hop is greater than hiso hedi na makonde. What you doing now? Sikubishia na tumashore. So in and round town, you think you're so fly. Nimewabona sana, hadi misi amini. Wanani kwaya sana, shinda idi amini. Niwisi amini, minisa idi amini. Ati vile umekamu, na filu umekua. Si bado tulikuwa, kwani wea ukujua. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Yabadu mkamba flande. Niko busy, sina time ya marapo kutigamba tu. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Yabadu mkamba flane. Niko busy, sina time ya marapo kutigamba tu. Na roll bila fear, hii ni Nairobi ya Luji bamba to the core, kakikosi cha mzinga. Akona valu valu, kaka million. Yabadu wananipenda man. Hata shinda shore, amevali amini hey. I don't know what to say. I'm a wannabe, wanna try to kubi. You tryna be a rapper, na umebeat like a bumper. Itabidi wakada, fikiria kubai bumpers. Wacha kujigamba na bado ujabai shamba. Unabonga sani kwanu shai meza bamba. Aunifiki yali ya badu mkamba flani. Mawaitha mbali mbali yonda kupa hapa ndani. Niko busy sana kusikiza ama nyani. Hafadhali niende nikajibambe nyali. Kachonje murume hey. Si bado tulikuwa kwani wea ukujua. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Ya badu mkamba flani. Niko busy sina time ya marapo kutigamba tu. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Ya badu mkamba flane. Niko busy sina time ya marapo kutigamba tu. Niko juu ya ligi so. Nikishika mic bado takupa mo. Na ukitaka mo. Ya badu mkamba flane. Nitakupa mo. Niko juu ya ligi so. Nikishika mic bado mtakupa mo. Na ukitaka mo. Ya badu mkamba flani bado mtakupa mo. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Ya badu mkamba flani. Niko busy sina time ya marapo kutigamba tu. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Ya badu mkamba flani. Niko busy sina time ya marapo kutigamba tu. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu. Ya badu mkamba flane. Niko busy sina time ya marapo kutigamba tu. Nipe hai machize, nipe hai machize. Mikono kwenye hewa na mkamba tu.